Korintiyan ku'en arandewol, surawol didabol. Bandirabe, sharel kongarmi tomodon, imi wajina siru Allah. Mi huti rae bolide lugude, koho luki andal. Sharel kongondu nomi imodon, mi subi nder berende am, mi metata do kodume, seido habaru Yesu almasihu, modu wari do gafangal. Mi wari tomodon, mi sembida, imi diuna gamkulol. Nder kombimi, ikongajin mi, mi huti rae famu lugudum, ko beldum hala gamjabon kombimi. Amma baude ruhu Allah, tabbiti nani om dungonga. Mi wadunon, gamtoho laki kikolidon Yesu, daro do famu yimbe, saini do baude Allah. Fuinon, to imin metana keube nder ho laki Yesu, imin metira famu, amma na iri famu dum jama nuduum. Ko famu lamu tobe jama nuduum, belamu de ojum. Amma imin meta do famu Allah, dum siru shudi dum denno. Dum Allah siria ni en, koduni yaru tage, gam teddin ki en. Nder lamu tobe jama nuduum, wala famu do duum. Gam dabe pami nuduum, dabe mbarai jomi rao, jomu mangu do gafangal. Amma nonno du windira. Ko hitere meda yiki, ko nouru meda nanki. Ko neddo medai nyumuki kanjum Allah siryani yidubemo amma Allah holli endum lawo ruhu makko gam ruhu makko i andi kodume ha isiru makko lugudum moy der yimbe andata ko woni der bernde neddo to na neddo on nonma wala andudo nyumo Allah sayni ruhu Allah ruhu dun kebuden na to duniyaru dun iwoyi to Allah dun iwoyi gam anden shahu dum o hokki en imi meta do duum na der hala ka famu neddo ekkitata sayni der hala ka ruhu Allah ekkitinimin imin ekkitina godube ruhu Allah do gonga Allah neddo mo wala ruhu Allah o jabata ko iwoy to ruhu Allah gam to makko dum hangore o wawata o fama dum gam o wala ruhu Allah godudo ruhu Allah bo wawe famuki kodume ko ruhu Allah ekkitata amma mo wala ruhu Allah famata nyumo godudo ruhu Allah no aya rewi moye medi anduki nyumo jomirao gam ekkitinamo amma enen empamai fi duum gam en nyuma no almasihu nyumirta